Kalimak. Kalimak on the mic. This time round it's like none other. Cool gospel for Jesus Christ. Ever since long, nimekuwa too strong. Presta menyo kokorong kabidi ni pay song. Iwe dedication kwa kunifanya hisan. Amenionesha right way, tena straight way. Kama highway, siko high, niko fiti way. Akanyoko kwa sin, sai sin sina. Na nikiwa naye, najua mi ni wina. Ameko na mi, tangu niwe beginner. Sema cool gospel for Jesus Christ. He's the one and only son of the most high. Our father, protector, Zebedali.
Okay, okay. One, two, it's Christ too. Everybody say, Christ too. The better man, Christ too.
Uyo Christ, si alikufia watu. Sio watatu, wengi kuliko ngiri tatu. Kangu kamara tatu, katemwa mate na watu. Kapigo na majitu, angepewa di majitu. Ya kuzima kiu, akioko wa you. Kwa Christ weka power, kuzako tu sawa. Sieti mepaga wa manzi sauti ni kipawa. Nazo blessings kashawa, lazima sifata pewa. I'm safe niko sure. Na nasaidiadi wale puwa, don mekuja kugudua. Eh, Buddha, acha kujisumbua. Who Christ the sure? Chiki na shine kajua, mistari kambua. Niite kijana mjanja, wa Christ ulo wa maana. Sema cool gospel for Jesus Christ. He's the one and only son of the most high. Our father, protector, Zebedali.
Okay, okay. One, two, it's Christ too. Everybody say, Christ too. The better man, Christ too.
Alinita worthless, niacha na battalion. Hawa kujua kwa Christ, nilikuwa na count mamillion. Shetani akanifuata, nika change ka chameleon. Wakanipa challenges, wakidhani sita manage. Christ akanipa courage, nikapita zote challenges. Wakasema ni wreckage, arisinge manage. Nikaombia niko na Christ, na hakuna kudebate. Nikawacha kimeditate. Saina shine kajua, lessons kamvua. Mistari kari sasi, kichwa ni nati. Picha Kristo kwa shati. Tena na shine bright, kama mambati. Sema cool gospel for Jesus Christ. He's the one and only son of the most high. Our father, protector, Zebedali. Nipe beats Kali Kali Mark. Cool gospel for Jesus Christ.